zwap.com.
Mazimani mezama Dani ya penzi lako kina ni mezama Nakupenda una drama Watapita wote kwangu una nanga Changu kipenda bo Bichi bego Hauna kasoro Hauna kachoyo Ukipenda bo Kama chafumbo Neuminya moyo Hauna kachoyo
Ukitaka kunyasha Let me know Ni upe tarifa moyo wangu mdogo Ukitaka kunyasha Let me know Ni upe tarifa moyo wangu mdogo
Moyo wangu mdogo Moyo wangu mdogo
Kimi deko, tuna meneso Ni ile itadesho, una kaleso Sinaona, ile tunafanana Kimi deko, tuna meneso Ni ile itadesho, una kaleso Sinaona, ile tunaendana
Can't imagine life without ya I'm a gift from above Checking in and on a drama princess Changu kipenda go Bichi baby Hauna kasoro Hauna kachoyo Changu kipenda go Kama chafumbo Umeuminya moyo Hauna kachoyo
Ukitaka kunyasha Let me know Ni upe tarifa moyo wangu mdogo Ukitaka kunyasha Let me know Ni upe tarifa moyo wangu mdogo
Moyo wangu mdogo Moyo wangu mdogo
Zwap.com